Mas Yebobaba Si Afro Dank is pet to boys So look is keep my hits kanjena Yose buyo buyayo Skufa makulufa Aish Asiye baba Aish Get ready, bafana sesiyaqala sibuka sihlamba ubuso ngesiphethu kulo nyaka sesiyashaya Uthanda izinto ubheka mi Uhamba usasa i-cherry faka impahla engenaphakethe ubhizi uyalala Ngishaya kwasani Ngiyaxapha ngivusa amahaqa ngivuza itiyeli kanoluntu ubheka sengihlanya ngekhanda Nimphilele ukudla amarepha ngihlula ukushaya i-hit Kumele ningishayele i-round nginifundise ukushaya inamba Niyachansa niyabhabhalaza Vari niyangibasa niyarasa niyahlakahlaka Thina siyasipana Ingoma zami i-GPS zingisa kwisaka Izindlela sezimhlophe ngathi ngihambe emva kwangama Uwo lethiwa mi-Open Island igcwele utshani Ikasi etemle bafana kugcwele ulanga Ikuse Kevin yebo babe yamaphala Ngigibela ama-Bitter Wonder for Durban July Hamba ne-Afro engenakwethu Ilezi zase-Afro esigeza ngesiphethu bafethu Angithukile ngani dala nginibuka nibulala i-game Ngikhulelisa isitha sami ukwandisa ama-hate F ngama-favors sifuna imali kuphela Ingqondo yami i-step ihlala ihlanganisa iphepha Ngirepha into ebhekile yenza ikasi libheme likhona Wena usirephela into engekho njengokubona u-Jesse Show Sithule niyasinyomfa niyasikhuluma sanibona Zenza bokhethiwe nganibona nandengemlomo Zenza izinto ezijobu kodwa manifika niyasicross Ningibhayithe ngethukuferi leli nceba likho strong Umzabalazo samasosha sifele empini nawe thathezabo Ikhala ushona empini Niyeke ukusivalela njenge-cherry sesikhathini Nilandela nokwey'ntuthwane nifakane emgodini Ngiskore between it and humble Bengcrave for success Ngathetha i-reject ngaqasu Thula ngabuka ngakhula Manje ngifunya amaphutha Nzenza ama-photograph Nifuna ukungiloya nangithwebula Fikile uscoover groove Ama-crooker kulamula ukudla Bazenza u-chess Mangifika bahamba abantu bazobuya Ngidudula idubhunga Mangidobe isithutha kuza ukufa Basithoba amanxeba Mangifika still ngizobacunuka Mangithushuka kushuba kusho ihuvi Inamba izofamuka Ngifike njengephunga Ngiyabona ningaze niyangiqabuka Ngipende i-strat ngethayi Uyayibamba ikasi salute Ngigqoka i-confuse Ngibhayisa i-image Bheka usulumane Ngidiswa i-fame Ngihlulwa i-game Usengixoshwa spotlight Ngifike sengiredi ngidizaza Ngidimile hustle lami Ngiphahla ngeglasi Ngivuza igazi Sekuvuka nosikazi Ngathi ngi-generator Kuphela i-plug induma ngami Siyabahlukumeza siphethe kahle bayazi